upon this. Stand me a cup, break on break. Yeah! Zully, drop a beat. Oyagala kulaga ko busongo bwange, ndowooza oyagala tukyusemu ku mpisa zange. Gwe lwaki tuyise kugabagaba ebintu byange? Baby, ebintu bino byetandise mu maka gaffe. Tell me, sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sikyakutamula, mbuulira kiki ekikutawanya? Sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sikyakutamula, mbuulira kiki ekikutawanya? Faded, so faded. Buno budemo bukula lula sina wakasi yange. Busingira wala gwe laba figa yange. Bubulibuli lusiri wala gwe manyo swaza nze. Wala yo uchetu sadadi nga necha nze. Tell me, sichafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sichakula lula kusabula, mbuulira kiki ekikutawanya? Dadi, sichafuma bulungi oba empisa zange zenfuula? Sichakusabula kulalula, mbuulira kiki ekikutawanya? Faded, so faded. Empty kiddies, I never gonna give you what you need, honey. Sweetie, what I get, I wanna so come near me, baby. Me tell ya, them girls only want your money. One day me gonna kill somebody. Them girls only want your body, but I can give you more than just my body. Them girls only want your body. One day me coulda kill somebody. Them girls only want your money, but I can give you more than just my body. Faded, so faded.
www.mp3ugandanmusic.com